Batman.
Sijuti sinungunikisi na lawama. Mambo ni mengi muda mchache natazama Kumozambiki kwa wele mama wandimanyae Kutoni mitungi na jilewea Yani niko bwi, bwi, was Yalivyo, yalivyo, yalivyo mapenzi ndo yalivyo Yalivyo, yalivyo, usani yavyo ndivyo sivyo Yalivyo, yalivyo, yalivyo mapenzi ndo yalivyo Yalivyo, yalivyo Kwangu baringo lisusute
Nipelekeni
Hata kumbanga nipedawa yeah.
Nipelekeni
Mana kasha kata kautambawa
Nipelekeni
yeah, yeah. Hata kumbanga nipedawa yeah.
Nipelekeni
Mana mina isi sipo sawa yeah, yeah. We umepita veta Mano na komesha yeah. Machejo ya menisha umi Labda ile mikuno Ulivo imwaga ukichanganya mikuno Na kuchora saba Itu oje chilumo Unanishushaka leo vaga vaga yeah. Yalivyo, yalivyo Yalivyo mapenzi ndo yalivyo Yalivyo, yalivyo Usani yavyo ndivyo sivyo Yalivyo, yalivyo Yalivyo mapenzi ndo yalivyo Yalivyo, yalivyo Kwangu boringo lisusute
Nipelekeni
Hata kumbanga nipedawa yeah.
Nipelekeni
Mana kasha kata kautamba